Alikitongole ekitambuza amasanyalaze ekya Electricity Regulatory Authority nakiri wamu naye ekyo ekigaba amasanyalaze kya EDCL babakanye ne kayofube wakulaba nga balwanyisa omuze gw'okubba ebyuma byonna eby'amasanyalaze enteekateeka eno baagaleeta baala eggwanga lyonna.
Mu lukiiko lwe bakubye ku kitebe kya disitulikiti y'e Buyukwenga lwetabiddwamu ab'ebyokwerinda, abakulembeze, Kasita Ibrahimu omukwanaganya w'abantu ba bulijjo mu kitongole ekya Electricity Regulation Authority era ategeezezza nti obubbi bw'ebyuma by'amasanyalaze bukosezza nnyo emirimu gyabwe.
Amasanyalaze gano galina emiti egigatambuliramu kati ebyo ebikonde ebyo ebiwanvu ebinene ebisuisa pylons ziringa highway oba ziringa oluguudo olunene olutambuza amasanyalaze kati abasaza bugabeera mu bungi. Kakati ababbi b'ebyuma bino kye bakoze eyo gye bagenze, ebyo ebyuma bino babitema babisala ne babitwale babitunda. Kakati nekitegeeza nti sekita oba abantu ba bulijjo baba kibakyalina amasanyalaze kubanga ekikondo kimu bwe bakisala ku bwe kigwa wansi, kikondo kimu kukizzaawo bwe bubukadde bina. Kati ebina kubisa mu mirundi ena zezo bilioni meka 2. Uganda kiba kitegeeza nti omuntu ayeetaaga amasanyalaze abakoseddwa.
Ye Musana Amosi ng'ono yakulira emirimu gya UEDCL ku ttabi ly'e Lugazi agamba nti mu kiseera kino bamaze okusuula enkesi mu bitundu ebisinga obungi mu disitulikiti y'e Buikwe okulaba nga bakwata abantu abo, nga mu kiseera kino bakakwata abantu basatu era nga kati bali ku mmeera eruzira.